Uza gutindura sanga byarangiye twabyemeje on to the next hirya no hino urasanga byagoranye ngo bapendeje ngo bapendeje kuko maniga shoti igihumbi ntasinda funguza likama pia bade naji aratwika maniga shoti igihumbi ntasinda funguza likama pia bade naji aratwika uwari wande ko twese turi hanze uwaze nanje habuze gato ndyame uwari wande ko twese turi hanze uwaze nanje habuze gato ndyame gato ndyame habuze gato ndyame contact nyene iyo komba bona hageze numire gutaha nimpaka mu gitondo nashizeho countdown so we drink and we drink and we drink some more roll out this play and we puff some more touch that body and she say uncle fata mukaboko ndavuga ati let's go maniga shoti igihumbi ntasinda funguza likama pia bade naji aratwika maniga shoti igihumbi ntasinda funguza likama pia bade naji aratwika uwari wande ko twese turi hanze ubaze nanje habuze gato ndyame uwari wande ko twese turi hanze ubaze nanje habuze gato ndyame gato ndyame habuze gato ndyame